Il s'inscrit dans le cadre d'une approche qui vise
à do yo le kabaru fanda modu yo sembinde golli dal hakune leedi mali e ministement du tialaji dibi ndenti e mudu tialaji de leedi mali jeedi e kabaru jamarande yo imadraji e gouvernement mali e ministement hani dawrudide sifaji golli dal kewdi mbaw jati hunchine da hore e hakilo am min kay e andude hono fuf mbawaten gollidide fadde cakite transition odo manda keso o watana hakilo dabreji ndendi weltere seeɗe no hen ka ko ɓuuri hewde fandaji ɗi yo gotum yo kabaru talkuru Alger hewtagol jeeƴere ley wuddu ndu e faaba transition o mo yargol yeeso muɗum famɗa fewi banggal hewtagol jeeƴere leydi ndi telaji ɗi leydi mbaɗi ndi woni e muɗum ko ɓuuri hewde yo ley lefoleɗe kewɗe ka ministement kay mali ɗo woni ko jimmi ɓeydude hen yo andon wiide banda mo halfina Jusin Sahel ɗum na woodi e dow faaba kalisi union européenne fanda oɗo manda o kay yo lefoleɗe ɗe so banggal talkuru jam e dawral ndu kay ana hani pelle ɗe foof hawra dow gotum holno ɗum hollita e ley talkuru ndu ndu min nenti siñinde ministement kay fabotoɓe e ley golle o so banggal manda ministement o kay mi wawa fewi holtino wiide malinkoɓe foof beltanke ɗum mi wawa fewi wiide yo malinkoɓe foof goni mettaɓe e kabaru muɗum sabu mi heeɓi dawde yaade ley région ngaji ɗi ministement goni e muɗum ɗi foof jamare mo jihimi moniɓe kabaru muɗum mo jewtude foof na jaɓani sanne imadara ministement e gonga yama golle am o dartaki kayi hono ɓinguel adama foof won boppiji gonɗi golle municipal ndennomi ɗen gondi yewtade hono dartide ɗum foof rafi fam ana e manda ministement o saatu andon mi yiiɗi wiide jaati manda o na fewi saabu imaɗe amen yo rendu jamare nde mi wawi jaati wiide on fanda manda amen o famɗa saabi yo rendude jamare nde ɗum gonga yo fabade ɗum lamkoɓe maliɓe joguiɓe jaati darande hinnade ɗum foof no fewiri banggal hewtagol jaam e huncangol ndenago dow tati leydi foof ndenna hono mbiwni golle o wona foof darti kamine gondi e kabaru muɗum nokku foof ɗo min taƴuri wawde humcande hoore no hanniri min kinnoto ɗum min gaɗan ɗum faaba amen ne mila wiide ene kaani jaɓande immadaraji ɗi haɓitiɓe e leydi mali gondi e muɗum yalla darade e darde mabɓe.